this is what I am. In love with a princess to the max. Excess amount of loving is what I give to you, my best friend. Check this.
Kaya kala na tulia la zenawe. Nekusubiza juna mpano kwa mukade. Nole kaba mwena menende kaba fe. Ketukuka banunga na kupi na balongo. Nole kaba sacha kabali na sente.